Malume.
Wie?
Kunjani?
Hola? Wo bin ich gegangen?
Ngirayt, malume, nunjani?
Ah, ja, es ist toll.
Malume, ekumbula le ngoma leya esayenza nge-7 July.
Ja?
Ja, malume, bengitsizame, ngiyazi ukuthi bo unokuthi. But bengisacela sizame bandla.
Umalume yalumana once.
Le umsetho malume.
Oh, umsetho! Itrip!
Yeah, chuluga!
Chuluga! Oh, okay. Ufuna ubandela ngayo once.
Yebo malume, ngifuna kube industry thing. So yabo plus wena ngiphethe wena ngapha esayidini. Kube into enje, into e-industry.
Ngiyakuthemba mina, ngicela sizakhe.
Yebo malume, ngiyabonga kakhulu.
Washa.
Shaf.